Oh na 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 na, hey you girl. Oh na 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 na, hey you girl.
Coco Sound Records.
Kwangu lolo likulambe, nifanye kwingine uziende. Najotaka tunipende, nikuhako nichunge nipambe. Kwangu lolo likulambe, nifanye kwingine uziende. Najotaka tunipende, nikuhako nichunge nipambe. Walona wivi watome, kama sao baby wakukome. Nikuhako kitabu nizome, we kwangu lolo likufine. Walona wivi watome, kama sao baby wakukome. Nikuhako kitabu nizome, we kwangu lolo likufine. Waba,
kina chako baby chakutisha. Chakutisha, urembo wako baby ni wathamani. Wathamani, baby jue vena.
Nakubena, na madami, nafanya mi Kitanda ni kuteze kalagipi Na mate ni kunyonye kamatiki Mugongo ni kupebe wendo baby Na madami, nafanya mi Kitanda ni kuteze kalagipi Na mate ni kunyonye kamatiki Mugongo ni kupebe wendo baby Hey you girl, you my dream, oh baby, nakubena Ilo tabasamu lako, baby, nakubena Hey you girl, you my dream, oh
Kina chako baby, chakutisha Chakutisha Urembo wako baby, ni wathamani Wathamani Baby, jue vena unanipanda Unanipanda Tapsi ya kuwa nakubenda Nakubenda
Nakubenda Haya baba na yombege pegaiga Na yokogera timpura razaiga Kira ritu kembura ige kontuera Boga njete kera yokoro koserua Wenye nongea mbaya minakewa Bati yangi stili minapendwa Wenye wifu kongwe viteba kontumba Wenye pifu muna pando minasonga Raba!
Kine chako kebi ni chakutisha Chakutisha Uwembo wako kebi ni wathamani Wathamani Kebi juye vena Nakubenda
Babe, babe Make a dance Make a dance Babe, babe Let's make a dance Make a dance Babe, babe Let's make a dance Make a dance Babe, babe Let's make a dance
Junior
Balma